amat.unaux.com。
Inde undi moyo koma kupita sapita choncho. 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 Sama pita choncho. Choncho, 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 sama pita choncho, 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 sama pita choncho, 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 sama pita choncho, choncho.
Kubira sabira yoncho. Oh my ine koto paka kutenga mapoto kungonisia kumpompo. Furo logo nda kubor kukonda zigashi sitor kukonda mabari pambor kukonda mabari pambor. Ndasa ndi boy ndasa ndi loke. Yeah.
Inde undi moyo koma kupita sapita choncho. 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 Sama pita choncho, 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 sama pita choncho, 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 sama pita choncho, 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 sama pita choncho, choncho, choncho.
Aiwe, kupita sama pita choncho, nango. Pita iwe unandisi langondo. Ntima unasutupi kuwa wangati ndapya ni moto.
Moto, moto, moto.
Katipali futu kana nina anane mtu kana visa. Ngati ndimala kwa kana sinda. Kose kungo choka norizoni. Uza kudandisi ya mkulizoni. Lafu yanji yopanda visioni. Oh, yopanda visioni.
Inde undi moyo koma kupita sapita choncho. 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 Sama pita choncho, 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 choncho. Sama pita choncho, choncho, choncho. Sama pita choncho, choncho, choncho. Sama pita choncho, choncho, choncho.
Onani siya chonchi mami zintu zitaima. Zuna siye kantwa ima sifusa pena. Ndije zaza mwina ningongaza. Nikala wanji chonchi nanga mchima zindivuta. Sindi futa, ndeka sindi futa. Mujima mumba stress, mami ayu sindu veta. Ndake tami sozi, wino lime soni. Yeah.
Sama pita choncho, 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 choncho. Sama pita choncho, 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 choncho. Sama pita choncho, choncho, choncho. choncho. Sama pita choncho. Choncho.
Download great music from amad.unaux.com.